simu, karibu nitokwe na wazimu, aki unaniacha. Nilitamani ninywe sumu, nilidhani shida zina kwanga na misimu, lakini zanifuata kila siku, aki nawasha. I never thought I'd lose it, you are. Yeah, yeah. Ikitu haitaki asira. Yeah, yeah. Asira inaleta ngasara. Yeah, yeah. Ikitu haitaki asira. Yeah, yeah.
Kunja mifupa kama jua bado stamina iko. Punja mifupa kama jua bado stamina iko. Punja mifupa kama jua bado stamina iko.
Mwanaume si mwanaume bila deni, Nairobi si Nairobi bila kodi. Na kushi kwingi ndio kuona mengi, wacha ni kuelimishe cause I know you wonder why. The rich also cry, money can't buy no happiness inside. So don't you live a lie, you got to live to be alive. Oh,
stamina iko. Unja mifupa kama jua bado stamina iko.